Kwana sotinge nsonga Kugamba kubati manyo fire Rati mkwanu wetasa Okuwa uka kubia wansoweza Okuja kongonga Batisiri kuchitufu Ndiwe bali Mbwe kwa mbali Yobuko yeno Taja keno Fukadami Na yebo mtu kwena yajula Pemuliola watu na chengwanila Mpuli lengu mbene ndowa Kumbe bode zo sendi
Tell her.